ddemu isuka kanewaze mukama nyibyo nnata kumira mbera anyambye nintuka nsaana kumwebaza tugendo lwaddembeera n'enkonga yambuzokkira bange era sanze nankanga leero nnatanda gye nnasibye bannanga enjala eyagwe waffe ntanda nnasibye yakama nsaba munsasire atakyakudde abafise banaabankeera be banaawuulira ngeera okusooka kwa yonna n'abeeka eyo bantu mu bbalama ne baddunda baagala alunde nga mukyaweereza ngeera ekigambo kindeesa olwaleero ne kinnyiga okukamala mu butuufu nno gyagala njatule mbe bakkakkamu saawudde katimba gassewamu abakadde banzaala njagala mbeebaze ng'owamma okulira abaalugera nga by'olabye nfaafa birungi by'otabala n'ebiibwa ebityo kozi bye simanyi ŋŋenda oluusi nenkalubirwa emyaka egy'omu buto nabyo bimbuulirwa ku bintu bye mpulira si bulimba bw'obeera n'akasaago wamma omuzadde yaweebwa osasula entuuyo ze kale nze nnalwala lwala nnyo nnasulanga mbatunuza embebere bambi katonda n'abajuna lwakisseebaza nabwe bembanyizaamu ne babanga abakwatibwa ennyiike ate nga kyekikyo ne babinnangira ensobi eyo kenyimanyaayo muzadde nga bw'atalwasonyiwa bambi akanyama nenkagula nsobole okwenenya omuzadde wansusso njagala bange maama yasinga njagala taata ebbeeyo ekirama naayo nkaago wamma omuzadde wansusa otibayamwenkana tokaabagaggawaleera nga ssente zaalina nfaafa lwaki maama yeesiba enziina ssenga watuulirwa lwaki ssente zize mu bbidde n'ekyokukola n'olimu kimanya bulamu ekikanzu kya taata olwali otindolo omuzadde wansusa njagala bange taata yasinga njagala maama eyomunsi bifunwa bufunwa kubanga ofuna nebigwawo okazana oddamu n'ofuna n'olwekyo njagala okimanye nti ku nsi omuzadde wansusa bw'ate oli mujja wange oyo simanyi obaakula ku ludda lw'omukazi ow'omunju olaba nga kya kitalo kyokka omuzadde yasinga tebayamwenkana omuzadde wansusa nze njagala bange maama yasinga njagala taata n'olwekyo nsaba okufuna enjawulo eyamulekwano mwana wa bowe yo mwana wa bowe talina mbojjanyi naye ggwe bwamulekwa naye mu kika kyo n'olemu okwala bw'ate oli mwana waani olwo tiwaba akwagala mu wenga chakusamuru nyawache ya kula genzero Toyo katonda woku nsisi manyuwa kula Omuzadde wansiso Njagala wange Mama ya singa Njagala tata Mpatisi manyo wanga mnimwe nchamu Wanga chechicho nsaba mumbulire Waka nyevi ange siku ganye nsaba usale diro Mkwa wakila evange na wansasire Waka nyevi ange siku ganye nsaba usale diro Mkwa wakiza wange na wabekokole Lawa yonkwa nukwa tatane mama wakunye nseno Awazada wakila vise njagala mwetale Omuzadde wansiso Njagala wange Embosi weta wankate sichiganye tulita mulundi Kamba vokisa wange nsaba musibule Bawa chali muziki za tusale nyoba sana yesara Katondo miambi wabu nasi ulave bako Tabala vitenzi kenyimba kubata mwamani Amange njagala mujagani ngazala kuza Tabala vitenzi kenyimba kubata mwamani Mwama njagala mujagani ngazala kuza